kuleza wethatha yokhawuleza ingxaki zenza yona bendlini khawuleza khawuleza beshisa yokhawuleza ingxaki zenza yona bendlini khawuleza
Kaundeza, betata yo kaundeza, ingxaki zenza yona bendini kaundeza, kaundeza, betata yo kaundeza.